Zaburi ya 55. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni Zaburi ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Mana, tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Nyitaho unsubize, kwiganyira bintera gukora hirya no hino, bikanihisha kubw'ijwi ry'umwanzi, kubw'agahato k'abanyabyaha, kuko bandoraho amakuba, bakangenzanya umujinya. Umutima wanjye urambabaza cyane, ubwoba bwinshi bunguyeho kubwutinya urupfu. Gutinya no guhinda imishyitsi bingezeho, gukarangana kuramiranije. Ndavuga nti, icyampa nkagira amababa nk'inuma mba ngurutse nkaruhuka. Dore mba ndorongotaniye kure, nkarara mu butayu. Mba mpugiye vuba mu buhungiro, nkikinga umuyaga w'ishuheri n'umugaru. Mwami, ubamire uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye urugomo no kurwana mu mudugudu. Ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'inkike zawo, kandi gukiranirwa n'igomwa biri hagati yawo. Gukora ibyaha kuri hagati yawo, agahato n'uburiganya ntibiva mu nzira izo muriho. Si umwanzi wantutse, mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru, mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe uwo duhanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urupfu rubatungure, bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Jyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu, nzajya niganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Yancunguriye ubugingo bwanjye amahoro, kugira ngo batanyegera, kuko abandwanyaga ari benshi. Imana izanyumva ibacishe bugufi, niyo ihora yicaye ku ntebe y'ubwami uhereye kera kose. Izacisha bugufi abadahindurwa ntibubaha Imana. Wa muntu yaramburiye amaboko kubuza abo babanaga amahoro, yahumanije isezerano rye. Akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, ariko umutima we wibwiraga intambara gusa. Amagambo ye yoroheraga kurusha amavuta ya Elayo, ariko yari inkota zikuwe. Ikoreza Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ariko wowe Imana, uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro, abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yo kubaho kwabo, ariko jyeweho nzajya nkwiringira.